Sia. Steve Simple Boy.
Domina Kam, Smart Killer.
Ndio manake.
I love you, Cinderella. Mtoto yombo yombo, my Cinderella. Leila.
Ah.
I love you, Cinderella. Mtoto yombo yombo, my Cinderella. Leila.
Nikazuri. Mahabuba kana tabia zake, sura sio hivi hivi tu, nimpe hongera zake. Nikazuri mahabuba kana tabia zake, sura sio hivi hivi tu, nimpe hongera zake. Let me take you to Zanzibar, come on Steve wa mitulinga. Baby I don't lie, I love you, I love you my baby boo.
Love you, Cinderella. Mtoto yombo yombo, my Cinderella. Leila. I love you, Cinderella. Mtoto yombo yombo, my Cinderella. Leila. I love you, Cinderella. Mtoto yombo yombo, my Cinderella. Leila. I love you, Cinderella.
Toto mali safi, kichuna gudi gudi. Toto keki keki, kifua jegi jegi. Gongingo jeli jeli. Penzi lako gita, nichune paka ngozi. We remote controller, kwako mina lala. Penzi lako bala, nabaki na dua. Akika mama, penzi lako linanga.
Akika mama, penzi lako linanga.
Nikazuri, mahabuba, kana tabia zake. Sura, sio hivi hivi tu, nimpe hongera zake.
Love you, Cinderella.
Jamanake.
Mtoto yombo yombo, my Cinderella. Leila. I love you, Cinderella.
Again.
Mtoto yombo yombo, my Cinderella. Leila. I love you, Cinderella. Mtoto yombo yombo, my Cinderella.